Once again, let me just give thanks to God because of this beautiful day time that the Lord has provided and told us so that we enjoy and celebrate the death of our Lord Jesus Christ.
John.
Each and every day, every time, when we see how the law, how the world is made, when we see the sun shining, when we see the darkness coming, it's a reminder of how God is the one who created the darkness and the light. So it helps those that are his to see Christ in the scriptures and to bring glory and honor to his name and to bow before him.
Because
when we go into the book of Genesis, we see God created all things, and God sees that it is good. And some of the things that God created is thorns. And the thorns that God created are the same thorns that God spoke to Adam. So we see how God planned and designed everything according to his will. Because Genesis chapter 3 verse 18, God says to Adam,
Genesis chapter 3:18,
he says, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. So these thorns, are the thorns that God created before Adam was put into the earth.
Mitula yindi minga imene kuoneka apa yindi minga ndi zinthu zimene Mulungu anazilenga poyamba Adam uyo asanayikidwe mmunda wa Eden.
Here we see how sovereign the Lord is, making things in advance before the exact thing to be there.
Abantu tikhoza kuona ulamuliro wa Mulungu mmene amachitira zinthu pa iye yekha popanga zinthu ndi kuziyika m'malo mwake kuzikonzekeresatu mu nthawi imene zitizi zidzakwaniritsidwe.
It should help whatever is in the plan of God to be accomplished.
Komatu monsemo Mulungu anazipanga choncho kuti zikathandizire kukwaniritsa ndi kumalizisa ntchito yonse ya zimene Mulungu anazikonzeratu.
To God be all the glory and honor because of foreknowledging and designing everything according to his will. And these are the same thorns that Christ was to wear upon his head after the Jews, the soldiers, who
prayed
the
crown.
So we see how sovereignty the Lord is by seeing it in advance that thorns are needed to Adam. This is the first Adam. And the same thorns are the ones needed in the second Adam, so that in that process, those that are his might be saved.
Ndero mene mutiona kukurudzirika ndi ulamuliro wake wa Mulungu mene Mulungu amachitira zvinhu pa yeyeka kunena kuti anaionera dominga imene kunena kuti dzafunika kuti ikambai Adamu komanso minga yomweyo amene ndi Adamu weyamba ndipo sezafunika kuti ikambai Yesu Kristu amene ndi Adamu wachiwiri kuti mwaiyeyo iwo amene ali yake akapulumusidwa.
So in Genesis we saw God saying about thorns and thistles to first Adam.
Ndetu kuchokera mbuku la Genesis taona Mulungu akulankhula za mitula ndi minga kwa Adamu weyamba uja.
While the same Old Testament, Isaiah chapter 53, verse 10 says, yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days. And the pressure of the Lord shall prosper in his hands. Thorns.
Pamene tu tikamaya ngana mbuku lomwe lulachipangano chakale kuchokera mbuku la Isaiah chapter 53 ndi mayake ya 10 akunena kuti koma kudangomera Yehova kumtunduza anaivesa moyo wache zowawa ukapereke nsembe yopalamula iye azaona mbeu yache azatani mbuka masiku wache ndipo chokukondwesa Yehova zachimuka mdzanja mwache apati kuona kuzaminga umweyo.
Yes, it pleased the Lord to bruise him. Let the thorns be planted before Adam in, because it will accomplish whatever is in the mind of God.
Ndiyetu kuna nkomera Yehova kunena kuti minga ikamere ndicho linga chonena kuti izaka mbae Adamu chifa minga imene poka mbae Adamu amene izaka kuti kukwanilisa ganizo la Mulungu.
That's why John chapter 19, the verse that we were in last week, verse 2 says, and the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Did you follow that? Kamaya ngana mbukula Yohane chapter 19 dimeke ya chwiriyo tiona mwagula nkula kutindi buwa sirikali mene analuka kolona wa minga anaveka mbukupaje na funda iye malaya achibakuwa.
So what makes the soldiers to see that these thorns are worthy to be planted as a crown to Jesus? It's God who directed these soldiers to the thorns.
Ndetu chimene china thandizira asirikali awawa kuti azindikire kuona kuti pakufunika kuluka chisodi chaminga kuti avekedwe Yesu Kristu. Tipeze zonena kuti ndi Yehova Mulungu mwini amene anawatsigurira maso asirikali awo kuti akazindikire za minga iyi.
So here we see that whatever the Lord set forth from the preamble, it was to be accomplished. So nothing missed, nothing in addition.
Ndetu abationa kuti china chikonse chimene Mulungu atati anachikonzera kuti chikachitike kuchokera pachiyambi chinthu chimene chidzachitika ndi kukwanirisidwa ndipo palibe chimene chisowapo kapena chimene chimapitirira. Ayi,
that's why Acts chapter 2 verse 23 says,
ichi nchifaa chake tikamayangana mbuku la Machiridwe chapter 2 ndi mayake ya 23 yanena kuti
him being delivered by the tabernacle counselor and for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain.
Ameneyo operekedwa ndi upfungu oyikidwa ndi kutsiviratu kwa Mulungu inu mwampachika ndi kumupha ndi manja ako osayikuzika.
So here we see the determinate counselor and foreknowledge of God in everything.
Ndetu abationa kuti pali upfungu oyikidwiratu komanso kudziwiratu kwa Mulungu muchina chilichonse.
Glory and honor be to him, for he deserved to be glorified.
Mulemu ni matamando zipite kwa iye pakuti yeyo wayenera kulemekezedwa.
Now verse 3 of John chapter 19 says, and said, Herod, king of the Jews, and they smote him with their hands.
Tifaya ke mundima yake yachitatu ya buku la Yohane chapter 19 akuti naza kwa iye nanena tikuoneni mfumu ya Ayuda nampanda kofi.
For them, it was like they are mocking him while they were not knowing that this is the exact healing him deserve to be glorified, and them are ready to bow before him. That's why they say, "Hail the King of Jews."
Ndiyo ababa kwa iwo amaona kata kumnyodola kuti akumnyoza ponena kuti ndikone ndi mfumu komano samadziwa kunena kuti amene akumlankhulayo ndi amene ali oyenera kukhala olemekezedwa ndipo iwowo akuyenera ndi kugwada kugonja apa mapazi pake chifukwa kuti iye ndi mfumu.
God directed their minds to see Christ as the one who is the King of Jews and worthy to be worshipped and bowed before him.
Mulungu anatandizira maganizo awo kuti amuone Yesu Kristo amene yeyo monga mfumu ndiwo yenera kugwadira ndi kumpembedza.
Matthew 27 verse 29 says,
chifukwa tikamayangana mbuku la Matthew chapter 27 ndi mayaka 29 nali nakuti,
and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
Ndipo analuka kulona waminga naveka kumutupache nagwirisa bango mdzanja la manja lake ndipo anagwada pansi mumaso pache namchitira chipongwe nati, "Tikuoneni mfumu ya Ayuda."
The question might be, why bowing their knee before him?
Koma mwina tufunso nkukhala bolonena kuti chifukwa chani iwowa amakagwada pamaso pache?
Because it's not just about mocking. What makes them to bow before him is what may, or is what them did by bowing before him.
Ndiyo mukamaona sikuti nkhani inali yongonyodola yokha ayi chifukwa iwo anafika pa mulingo wogwada ndi mukaona chile chinawathandiza kugwada kumeneko nkunena kuti anamuona iye kuti ndiyoyenera kumugwadira.
They bowed before him because the scriptures says about bowing before Christ, the only savior of his own people.
Iwo watu amakagwada pamaso pa Yesu Khristu chifukwa malemba akulankhuliratu kunena kuti gwadani kapena kuti gonjani pamapazi pake pa Yesu Khristu pakuti iyeyo ndiye mpulumusi wa anthu ake.
So God uses the mockings by bowing as the fulfillment of the scriptures that let the people bow and exalt Christ, the only savior of his own people.
Ndiyo Mulungu anagwiritsa ntchito kunyoza kumene kunali mʼmaganizo mwawo kunena kuti iwowa akagwadi pamaso pache kuti mawu a Mulungu akwaniritsidwe amene ananeneratu kunena kuti gwadani pamakhalidwe pa Khristu pakuti iye ndiye mpulumizi wa anthu ake.
The question might be, who is this Jesus that they bow before him?
Ndiyo funso lina nkumanena kuti kodi Yesu amene ndi uti amene iwowa amakamugwadira.
He is the Christ of the scriptures.
Amene yotu ndiye Kristu wa malemba.
Because Philippians chapter 2 verse 9 says,
chifukwa mbuku la Filipi chapter 2 mayaka ya 9 wakunena kuti
9 through 11
kufika pa 11 kuchoka pa 9 kufika pa 11,
wherefore God also hath highly exalted him, highly exalted, and given him a name which is above every name.
Mwaichiso Mulungu anamkwedzesa iye nampasa dzina limene liposa mayina onse.
What is this name?
Nchani chinthu ichi?
What is this name that the Bible is saying?
Nanga ndi dzina litiro limene Yesu a Bible apali kulankhuliratu za dzina limenelo.
Before we proceed reading Ephesians chapter 2, let us go back to the Matthew's chapter 1 verse 21.
Koma tisanapitirize kuwerenga mbuku limene la Filipi, ndidatenti bwereni mbuku la Mateyu chapter
1 verse 21. Whereby it says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Pungani nakuti ndipo adzabala mwana wamamuna ndipo zamusha zina lake Yesu pakuti iyeyu adzapulumusa anthu ake kumachimo awo.
This is the Holy Spirit by the sending of an angel to Joseph about the giving birth of the son Jesus from Mary, that will be named Jesus, the name above all names, and the savior of his own people.
Uyuru alali mzimu wera, amena nani kulangula mwangero, amena nakumizidwa kwa Yosefe, kukafotokoza za kubela mwana kumene ada zapange na Maria, mafuti ye wakuna zapala mwana, amena ada kala kumuzidi wa adu adu.
So we see here that it's not Joseph who named Jesus, even if the name comes from above.
Tikamaona rwapo pationa kuti sikuti ndiyo Yosefa namena nachula dzina ironda kuti Yesu ai dzina ali linachokera kumwamba.
That's why even Peter says that the name of Jesus is above all names.
Ichitu nchifaza ke Petro analankhula bwino kunena amalemba kulankhula bwino kunena kuti dzina la Yesu Kristu likuposa maina onse.
Now here we see that the angel is encouraging Joseph and giving him the name that is above all names, that it is the name Jesus.
Ndipo apa tikuona sopano kunena kuti angelo kumulimbikisa Yosefe ndikumpatsa ngakhale dzina limene atakantchule mwana kunena kuti dzina lake ndi dzina ndi Yesu.
So you can see even this name is coming all the way from the Old Testament, when Isaiah prophesying the coming of Messiah, the coming of Jesus Christ, through the birth that Mary will give birth, and the name will be named Emmanuel.
Ndiyo mukamaona za zinthu izi zikutengedwa kuchokera mchipangano chakale pamene mbuku la Yesaya ananeneratu kunena kuti anamwali adzaiva kunena ku Samaria ndipo adzabala mwana amene ndi Yesu Khristu ndipo dzina lake kuti adzamutchula kuti ndi Emmanuel.
So even in the Old Testament, see that Christ is the only savior of his own people, and he is to come in this world through the burning in the womb, in the burning from the Virgin Mary, and will be named a name that is above all names, that is the name of Jesus.
Ndetiona kunena kuti ngakhale aiwa mchipangano chakale anaoneratu kufuna kuti kudzabadwa mfumu ya mafumu kapena kuti amene ali mpulumusi wa anthu ake ndipo adzatchulidwa dzina limene likuposa maina onse ndiye dzina la Chira Yesu Khristu.
Here we ask the question, who is this Jesus? It is the Jesus that comes from the Virgin Mary, and that comes from God, and the name itself comes from God again.
Ndiyo apo nkumafunza kuti kodi Yesu wake kuti tipeze kuti Yesu wake ndi yemweyu amene anabadwa mwana mwa Maria amene iyeyo anachita kuchokera kumwamba ndiponso ngakhale dzina lake linachokeranso kumwamba.
That's why when we go back in Philippians chapter 2 now verse 10 says,
tifayake tikabwera mbuku la Philippi chapter 2 ndikayake ya 10 ikakulankhula kuti
that at the name of Jesus, that is the same name that angel told Joseph, every knee should bow, every knee of things in heaven and things in earth and things under the earth.
Umanena kuti mungina la Yesu wake ndiye mwenyu amene anabadwa kwa namwali amene ndi Maria, bondo lili lonse lipinde kapena kuti ligwade laza mwamba ndizapadziko ndizapansi padziko.
So God said that every knee is to bow upon this name, to bow before this name, the name above all names.
ndiyo mulungu anachita onenera anthu kunena kuti china chilichonse bondo linalilonse ligwade pa dzina limene likuposa maina onse.
In heaven, under the earth, even in the earth, bowing before the name of Jesus.
Wakumwamba kapena za padziko lapansi kapena za pansi pa thambo zikuyenera zonse kugwada mu dzina la Yesu Khristu.
While when we see to these soldiers, they say they brought the crown of thorns and bow before him by saying, "Hail, King of the Jews."
Pamene tikamaona za asilikali awawa kunena kuti adaluka chisodi cha minga ndikumvuka iwo anagwala pamaso pake ndikunena kuti tikuoneni mfumu yayo.
They are worshiping, they were worshiping and exalting Christ by bowing, but in their mind they were thinking that they are mocking him without knowing that it was the plan of God for everything to happen in the way it was done.
Iwo tu amagwada ndikupereka ulemonse kugwada tu mudzina limene la Yesu Khristu pamene mmaganizo mwawo amaona ngati kunena kuti iwo akunyoza posazindikira kunena kuti pali kuwaniliziwa kwa mawu amene akunena kuti bondo lililonse ligwade.
That's why all things work for good to those that are the elect.
Ndi chifukwa chake zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo amene ndi osankhulwa.
Verse 11 says, and that every time shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Avumere kuti Yesu Kristu ali ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate.
There is bowing of knees, and there is confessing with their mouth, glorifying the Lord Jesus Christ as the only one worthy to be exalted.
Palitu kugwada ndi maondo awo ndiponso pali kuvomereza ndi lilime lawo pochitira ulemu Mulungu Atate, kuvomereza kuti Yesu Kristu ameneyo ndiye woyenera kulandira ulemonse ndi matamando.
Which means they are not just to bow, but even to speak with their tongues, with their mouth, that the only one worthy to be exalted is Christ. That's why they said, "Hail, King of Jews."
Ndauza kuti sikungogwada kokhatwa ayi komanso milomo yawo inafunika ivomereze ndi kulankhula pa wokhawo ndifaika atagwada analankhula mawu kunena kuti tikuoneni mfumu ya Yuda.
The speaking of the Hail Kings or King of the Jews was the confessing with their mouth that he deserved to be exalted and glorified.
Mbere makayankhula mawonena kuti tikuoneni mfumu ya Ayuda, iwowa makavomereza ndi milomo yawo kunena kuti Yesu Khristu ndiye mfumu woyenera kulemekezedwa.
Even though they smote him, they were not knowing that the scriptures say that he will be mocked, he will be beaten, he will be done whatever people will do, he will be rejected, but at the end of the day, he will be crucified and raised up from the dead. Glory and honor will come to his name, the only name worthy to be exalted.
Ngakhale iwo amene amampanda kofi samadziwa kunena kuti akungokwanirisa zimene zinanyeneredweratu kunena kuti yeyo akuyenera kuzazunzidwa, kumenyedwa, kusausidwa, koma pamene pasonse adzapachikidwa pa mtanda. Ndipo atapachikidwa pa mtanda, atakidwa mmanda, iyeyo adzamukisa kwa kufa, ndi kuti pakukuka kwa kufa kumenepo pamene dzina lake lidzakakwezedwe tsopano kuposa maina onse aja.
So here we see King of Jews ruling the people, but secretly, inwardly, without them recognizing that him is the king over them.
Ndipo apa tsopano tikuona mfumu ya Ayuda imene ikulamulira Ayudawo, koma Ayudawo sakuziwa chifanira kuti zikuchitika mwachinsisi maso awo ndiotsekeka, ndiwo sakuziwa zonena kuti akulamulidwa ndi mfumu imene ndi Yesu Khristu.
Look to this 4 of John chapter 19, whereby it says, Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.
Taona ni mundimega ya jina inu ya mbuku la Yohane chapter 19. Yomane na kuti, ndipo Pilato anatuluka nsokunja na anena nao. Taona ni, ndiza nae kwa inu, kunja kuti mudziwe kutina peza mwa iye chifukwa chiri chonse. Mwa iye.
For sure Pilate was speaking the truth that him is without sin.
Pilato yutu wa malangula zona nditu, malangula zesu Kristu yukunena kuti yeyo, siwo chima sana mpezi nchimo lironsi.
His eyes were opened to see Christ as the Holy One, worthy to be named the Just One.
Masuaga na tsegulirwa, kukamuona kuti Yesu Kristu amene ndiwoyera, ndipo ndiwoyenera kumuchula yeyo kunena kuti ndolungama.
That's why when he spoke that I found no fault, he was speaking inwardly that for sure he deserved to be the king of the Jews.
Chifayake mene ye amakala mkulazo nena kuti sina peza chola kwa mwa yeyo kapena sina mpeza ni mulandu uli wonse. Mkati mwaka makasini kizira kunena kuti ndithudi ye ndoyenera kukhala mfumu ya Yuda.
But the only thing that he will never knows was that there is a mission that Christ has come is to be crucified, to die for the people, so that when he will die, he will be crucified. It's when the sins of these old people will be purged away.
Kuma chintu chimodzi chimene iyeyo samachiziwa ndi cholinga chimene Yesu Kristu anabwera kudziko lapansi. Kuti iyeyo anabwera kudziko lapansi kuti akafe. Ndipo kuti atafa, mmene adzikafa kumwaka makauka kwa kufa, machimo awo anthu ake ochimo osankhidwawo akachotsedwa.
Because there was no glory in anything less in the cross as you imposed in the cross only.
Chifuwa tu palibe kuzita mandira kukina kulikuwa ngati si muntanda. Pakuti ife, tisita mandira muntanda moka basi.
That's why somebody sing a song, in the cross, in the cross. Because it's always where Christ died. And it's where my salvation was completely given to me. Thank you to God because of the crucifixion and dying on the cross.
Chifuwa chake wina anaimba nyimbo muntanda muntanda. Chifuwa ndi njira yokhawe imene Kristu anaferapo muntandawo. Ndipo kufa kwake kwa muntandamo kumeneko ndikumene kunabweresa chipulumuso pa moyo wanga. Chifuwa chake Mulungu alemekezeka landira ulemu. Chifuwa chake kundipulumusa kupitira muntandawo.
Now let us see the fortress man against the people who are sinful but claiming themselves to be righteous.
Ndisono tatiye ntione ni muntu winanso amene ndi woshimwa amene anakhala woshimwa pansi pa anthu koma akutchulidwa kunena kuti ndi wosachimwa.
The fortress man versus the people that claims to themselves to be righteous.
Ndiye tatiye ntione ni sopano munthu amene ali ye wosalakwa amene ndi wolungama koma sopano akutsutsidwa ndi anthu amene akudzitchula okha kukhala wolungama.
Bible says Christ was like a sheep silenced before the slaughter. He spoke nothing because of his holiness.
Bible malankhula bwino zaidi kunena kuti amene anakhala ngati nkhosa imene ikupita kukaphedwa anatseka pakamwa pake komanso pa msenga chifukwa chake anakhala chete osalankhula kalikonse chifukwa chilungamo chake.
But those that claiming themselves to be holy, they were fond of speaking many things. That's why they saw themselves to be good enough to be just and righteous before the righteous one. While they were just dooming themselves with their sinfulness.
Amene iwo amene anali kudzitchula okha kukhala olungama anali zinthu zambiri zozilankhulirapo ziyeneza kuziyesanga anthu olungama. Pamene amakalankhula izi pamaso pa iye amene ndi olungama amene ndi Kristu.
Verse 5. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man.
Imea 5. Nakulipo Yesu anatuluka kunja atavala kolona waminga ndi malaya achibakuwa ndipo ananena nawo amene malankhulayo naona ni munthu uyu.
This robe that Christ put on was the robe that kings were wearing.
Chetu malaya awa kunedwa achibakuwa amene anavekedwa Yesu Christ ni malaya achifumu amene mafumu ndi amene amavala malaya amenewa.
This is total and overing the kingship into the honor and the exact and holy king worthy to be bowed and worshipped.
Kunali kupereka kwa tuntu ufumu wonse kwa iye amene ni mfumu yona ndiyo lungama amene akuyenera kupembedzwa ndi kulandira.
The thorns were put on his head to fulfill the dying on the cross and the taking away all the sins of the people and the purchasing with his own blood the redemption of his own people on the cross.
Tudijaminga chimakaikidwa pamutu pake kukachitira umboni mukukwanirisa kwa zonse zimene zinanenedwera pa iye mu ifa yake imene ati akafe pa mtanda ndi kukhesa kwa magazi ache kuti pakukhesa kwa magazi amene pamene iyeyo akawombole kapena kuwagula anthu ake ochimwa osankhidwa kuchokera ku mphulupulu zawo ifa yake anavekedwa chisoti cha minga.
This is the same Jesus that the Old Testament is speaking that Mary gave birth to a child by the name Emmanuel, Jesus, the Savior of his own people.
Komatu mfumu ikuonjesedwa apa mfumu yake ndiyomweyo imene Bible inalankhuliratu mchipangano chakale kunena kuti namwali azaima amene ni Maria ndipo azabala mwana amene mwanayo adzakhala mpulumusi wa anthu ache.
This is the same Jesus that did all sorts of miracles and people loved him, but they never killed him because it was not the exact time, because he was waiting for the exact time so that all the prophecies should be fulfilled for him.
Ndiponso Yesu wake tu ndiye mweyo amene anakhala pakati pa Yuda ameneyo ndipo anali kuchita zodabwisa pakati pawo koma sana mupha tu nthawi imeneyo ayi popeza nthawi yake yenieni inalisana kwane chifukwa amafunika nthawi yake yenieni ikwane imene ikukakwanirisa za zinthu zonse kukwanirisidwa kwa zinthu zonse imene Bible inaneneratu kuti iye akakwanirise.
So let me see the preaching now of Pilate to the people about Jesus.
Mira deni subano tione utenga umene Pilato anafotokozera kwa anthu ajaza Yesu Kristu.
Here Jesus in a purple and crown of thorns.
Abodo nkuti Yesu Kristu atavekedwa malaya chibakuwa kumaso chisoti cha minga.
Now Pilate is taking this man to the people and let the people to pay attention to the man.
Ndipo sono Pilato akumtenga Yesu ameneyo ndikutuluka naye kupewa kufika naye pamaso pa anthu ndikufuna sopano chidwi cha anthu kuti chikhale pa munthu ameneyo.
Because we saw what Pilate preaches, he says, behold the man.
Fuka kuti kamaona za uthenga umene Pilato analalikira za Yesu Khristu analankhula maona taonani munthu uyu.
Who is this man that Pilate led the people to see?
Munthu uyo ndani amene Pilato anali kufuna kuti anthu amuone.
John chapter 1 verse 29 says.
Kulayohani chapter 1 ndi mayake 29 nani nakuti.
The next day John sees Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world.
Mawa mwaje. Anaona Yesu ali mkuza kwa iye. Amene ndi Yohane na anena. Onani mwana wankhosa wa Mulungu. Amene achosa tchimo la dziko la pansi.
Here we see John the Baptist preaches Jesus to the people. Let the people pay attention to Jesus, the only Savior, the Lamb of God.
Abantu tikuona Yohane amene ndi mbatizi uja sopano aku lankula za Yesu Kristu amene kapena kulalikira Yesu Kristu amene yokwa anthu pofuna chilichonse cha anthu kuti amuone Yesu Kristu amene yo monga mwana wa nkhosa wa Mulungu.
And he is preaching that this is the only one that taketh away the sins of the people.
Mulaliki wake ndi Yohane anasimikiza bwino kunena kuti iyeyu ndi yekhayo kapena kuti alipo mmodzi yekha amene akuchosa tchimo la anthu ache.
John was pointing the people to Christ Jesus as the Lamb of God, the one who is worthy to take away all the sins of the people.
Yohane tu amalozera anthu kwa Yesu Kristu monga mwana wa nkhosa amene ndiye khayo amene achotsa tchimo la anthu ake.
Which means John was preaching Jesus to the people.
Akauzadu kuti nthawi imeneyo Yohane anali kulalikira Yesu Kristu kwa anthu.
Now let us see Pilate what he does. He is pointing Jesus to the people again.
Taona ni sopano zimene Pilato akuchitanso yeyonso amalozera anthu kwa Yesu Kristu.
Here we see Pilate letting the people pay attention to this man as the only one worthy to take away these sins of the people, but he was not knowing that he's speaking that way.
Abantu tiona Pilato akuwalozera anthu kapena kufuna chilichonse cha anthu kuti pa Kristu ameneyo kuti amuone iyeyo monga mwana wa nkhosa wa Mulungu amene akuchosanso tchimo la chira dziko lapansi, koma iyeyo samadziwanso ngakhale chimene amachita mvula nthawi imeneyo.
He was preaching to the people not to lose focus but to stay fastened on Christ, the man, the savior of his own people.
Amalalikira tu anthu awa Yesu Kristu, amalalikira Yesu Kristu kwa anthu awa kunena kuti anthu o asadaye mtima kapena kuti asade nkhawa, koma mtima mwake alimbike mtima pa Yesu Kristu amene ndiye mpulumusi wa anthu ake.
But even the people saw Christ after being pointed by Pilate, it was not enough let him die, but when the time of dying it is to be after when the people has seen him and he should take him to himself on the cross and die for them.
Koma bedu ngakhale kuti anthu anamuona Yesu Kristu amene chinali chosakwana nchifukwa chake kunafunika ndithu kuti Yesu Kristu akafe. Koma Yesu Kristu asanafe anthu amafunika kuti amuone, koma mpaka anthu amtenge iye ndi kufika pokamkhoma pa danda mpaka tawekeka kwana kuti iye akafe basi.
John preaches that Christ is the Lamb of God. Why a Lamb? Because the Israelites, the Jews, were born in the crow and took the sheep that is blameless and offer the sacrifice. Christ born in the crow as a sheep, how it born as a sacrifice that is without blemish, ready to be sacrificed.
Yohane amamlalikira Yesu Kristu amenepo mufotokoza kuti yeye ni mwana wa nkhosa. Komano ndichifukwa chani amamtchula kuti ndi mwana wa nkhosa? Ichitu nchifukwa chonena kuti kunayikika kwa ana a Israeli lamulo lonena kuti iwowo adzikhala ndi mwana wa nkhosa amene azimpereka nsembe kuti machimo awo adzikhululukidwa mu nthawi imeneyo. Momwemo Yesu Kristu anabadwa mkola amene samakayimira mwana wa nkhosayo, ndipo iyeyo ndi anali wopanda banga ndi wopanda chilemba amene pokapereka moyo wake makapereka moyo wake kukhala nsembe yochosa machimo anthu.
Again he was pointing Jesus as the savior, as the Lamb of God who is the savior, because when Adam and Eve sinned against God, God killed the animal, the blood was shed for the remissions of the sins of the people. So the killing of the animal is the picture of the coming of Jesus Christ and the dying on the cross, the shedding of his blood as the only way of redemption, redempting those around us.
Komanso chinthu china chimene amakamutchula iyeyo kunena kuti ni mpulumusi amene mwana wa nkhosa komanso ni mpulumusi amakayang'ana kumbuyo chifukwa Muntai mene Adamu anajima wa masoba mulungu. Zinatengera mulungu kupa nyama, kukeza kwa magazi, kupa nyama, kuti ajite chikulugiro cha munthu ojima. Chimene ndi chitunzi tunzi cha Yesu Kristu, amene yati akabadwe kudziko lapansi, ndipo iyeyo adzaka peru, adzaka kesa magazi yake, ngati njira imodzi ya kukulugira kapena kufafanizira chimo la munthu ojima, kuti machimo yake akulugirwe, monga momuja zinachitikira munda wa Edeni muja.
So Pilate took Jesus to the people as the center of focus and the center of the gospel, the center of the message, the center of everything. He is the message to the people. That makes the people to be furious and aroused with anger and crucify and cry with a loud voice, crucify him, because he is the message.
Ndino Pilato atamtenga Yesu ndikutuluka naye kufika naye kwa anthu aja ndikwalozera pa Kristu. Chifanye nena kuti Kristu uyo ndiye poyambira kamena kuti Kristu ndiye uthenga, Kristu ndiye chipulumuso, Kristu uyo ndiye china chilichonse chopanga moyo wa munthu ochimwa kuti ukhulukidwe ulandiridwe pamaso pa Mulungu. Komabe Yesu Kristu wake ndiye moyo amene akaonesedwa ku anthu, amabweresa mkwiyo ndi kukalipa mwa anthu monena kuti anthu mpaka ndikufika pokuwa ndikulankhula maonena kuti mpachikeni mpachikeni amene.
Let us see the last verse of today, verse 6. When the chief priests, don't forget that Christ is the chief priest. So the one who took the position of chief priest in him, when he saw this Jesus that Pilate let them see with their officers, when they saw him, they cried with a loud voice, saying, crucify him, crucify him. Pilate said unto them, take ye himself, take ye him, and crucify him yourself, for I found no fault in him.
For a minute, and may I guess, Musaiwale tu kunena kuti wansembe wankulu ndi Yesu Kristu. Koma apapana kubaya mkula wansembe amene amagwirizira munthu imene yoyo wansembe wa Kristu. Wansembe wankulu ndi anyamata anamuona iye. Ati anafuula nanena. Pamene anamuona anyamatawo ndi wansembe uja wogwirizira uja. Mpachikeni. Pilato ananena nawo. Mtengeni iye inu. Nimumpachike. Sindipeza kufuwa na iye.
So you can see here, say, the chief priests, which means Aramaic. But when we are talking about the chief, it's one. They're not many.
Ndiye mukamaona apa ntchito ena kuti asembe akulu. Kusonyeza kuti anthu ndi kuti analipo ambiri. Pamene mukamayang'ana wankulu kapena kuti wansembe wankulu amufunika kukhala mbodzi osati ambiri ayi.
Elders, the chief, when we are talking about the chief ruling, it's only one person, there are not many.
Tikamala nkulatu za mfumu yolamulira, imakala mfumu mmozi osadambili ayi.
So these were the chief priests as just a shadow, picturizing that they are not enough themselves. That's why they were many. They can never manage to stand on themselves. But there is another one who is the chief priest among all these chief priests that were ruling and doing the work of worship in the Holy Sanctuary.
Amene kuti kamayang'ana apa patipeza zonena kuti akulankhula kunena kuti ansembe akulu kusonyeza kuti analipo ambiri. Umene ndi umboni onena kuti iwowo sanali wokwanira kukhala akulu chifukwa wankhula pamene kukhale mmodzi. Ndipo izizi zimakayimira kunena kuti alipo wina amene ndi wansembe wankulu, amene ndi woyenera, amene ndi mmodzi yekha, amene ndi Yesu Kristu.
So Christ was the king, he was the chief priest, he was the sacrifice.
Ndeno Yesu Kristu yo anali mfumu, komanso yeyo anali wansembe wankulu, komanso yeyo anali nsembe.
So the chief priest offers before God the righteous sacrifice before God. The last sacrifice was offered by the chief priests, that is Christ Jesus. That makes God to be pleased with the sacrifice and save those that are his. From that day forward, there is no any other sacrifice that a man is to come before him with it.
Ndino tu ansembe akulu awawo amene alipo mthawi imeneyi amakapereka kwa Mulungu nsembe imene ndiyoyera ndiyangwiro ndiyolungama nsembe imene ndi Yesu Khristu imene ikaperekedwa ndi nsembe yokhawe imene ikondwelese Mulungu ndipo kuperekedwa kwa nsembe imeneyo ndi nsembe yoyamba ndiyomaliza pakuti chipulumutso cha munthu ochimwa chinachitika kupitira mu nsembe imeneyo kuchokera mu nthawi imeneyo ikaperekedwa apa mtanda ndi ansembe akulu. Palibenso nsembe ikayi imene munthu akhoza kubwera nayo pamaso pa Mulungu kuti ikondwelese Mulungu.
Behold the man. It means the chief priests were pledged by Pilate to seek Christ as the chief priests. So they got spiritually the chief priesthood was handed to the real chief, that is Christ Jesus. That's why the enemy aroused from the hearts of these called to be chief priests and cried with a loud voice, crucify him. Meaning, he is worthy to save our sins. Let him be crucified so that I should get saved.
Ona ni muntu uyu. Awadu ni mau amene analalikidwa ndi Pilato. Kunena kuti amawalozera ansembe kuti amuone Yesu Kristu. Ndipo munthawi yake yomweyo. Kunali kupereka kunena kuti akamuona amene unsembe ukuperekedwa kwa wansembe weniweni amene ndi Yesu Khristu uyo. Chifukwa cha chinthu chinadzusa mkwiyo ndi ukali mkati mwawo mwa ansembe aja pozindikira kuti unsembe wapita sono kwa mwini wake amene ndi Yesu Khristu. Ndipo zimenezo zinapangisa kuti waja afika pa mulingo nena kuti fule maonena kuti mpachikeni iye. Chifukwa mukupachikidwa kwa Yesu Khristu amene sopona chipulumutso cha munthu ochimwa, chipulumutso changa chinachitidwa.
Let him be crucified. Pilate denied to crucify Jesus. We see these chief priests, the Jews, also denied to crucify Jesus, but they hand over the work of crucifixion into the hands of Gentiles. But both agreed with one accord to let Christ be crucified so that our sins, their sins, should be patched away and claimed to be just and righteous before God.
Mpachike awakundi mau amene anamveka ndipo izudanhauza kuti Pilato anakana kumpachika Yesu Khristu. Ayudanso anakana kumpachika Yesu Khristu. Mmalo mwake iwo onse anagwirizana kugwisa ntchito anthu akunja kapena kuti anthu amitundu kuti ampachike Yesu Khristu. Ndikuti pamene Yesu Khristu akupachikidwa machimo awo machimo athu akhululukidwe mukupachikidwa kwa Yesu Khristu amene iyoyo mpachikeni iye.
Thank you to God because of the crucifixion. The only way for my sins to be taken away. And from that day forward, one thing that I've been given is to bow and worship him. For he deserves to be glorified.
Mulungu alemekezeke, ayamikike Mulungu, chifacho kupachikidwa kwa Yesu Khristu amene iyo chifaa. Mukupitira mukupachikidwa kumene koko ndikumene kunapangisa kunena kuti zolakwa zanga zikhululukidwezo mphulupulu zanga inezo omboledwe ndikuti pamenepo nthawi zonse tidzagwada ndipo tikuyenera kugwada mu dzina la Yesu Khristu amene chifa iyeyo ndamene aliyoyenera uli monse ndi matamanga.
The crucifixion on the cross is the taken away of my sins on the cross.
Kachikidwa kwa Yesu Khristu pa mtandamo ndiye kunatiso kuchosedwa kwa machimo anga pa mtandamo mtandamo.
My sins were taken away and put on the cross and nailed together with him. Thanks be to God for his crucifixion, dying and the resurrection on the third day. I'll preach and sing the songs of joy about crucifixion of our Lord Jesus Christ.
Mene akupachikidwa kwa Yesu Khristu mene kumakachitika makapachikidwa kuti chifa cha mphulupulu zanga zinatengedwa ndikukhomedwa pamodzi ndiye pa mtanda paja ndipo kuti iyeyo afa ineyo ndakhala wakufa pamene anauka inenso ndalandira moyo mwa iyeyo potero ine ndizayimba ndikulalikira za Yesu Khristu yekhayo masiku onse kapena kuti nthawi zonse ndizalalikira za Yesu Kristu amene chifamene mu ndimene muli chipulumuso cha moyo wanga. Mulungu alemekezeke.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today. Dear Heavenly Father, we thank you because of this precious time, moment that Lord have given unto us. Thank you that you deserve to be crucified, not because you sinned, but because I sinned. But because you are the only one worth to take away my sins. Even though I would have crucified myself, I would have never managed to take away my sins because I'm very rich, very sinful, a robber, very, very, very blind to the things of God. But thank you, Lord, for making possible that your death on the cross is the taking away of my sins, is the cleansing of my soul. And it's a song given to me, singing wonders and glories unto your name, for you deserve to be glorified. You died in my place. You did everything in my pronoun. Thanks be to you, Father, because of your salvation. Given freely without my good works contributed. What a comfort to be one of them. Glory and honor be unto you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.